yande joni tori min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jamone modon ni e lewru sumayer taweden himbe taw der gallure zender wadi ko wata balde sappani ande be godi chatal hal fil ko dalton diya cenin an jartedan en nanan ko dum lati non ni fawar jodu ko non nyeme ko batti dum hebi ndiyele tobiele nyalade endan kano woni wana kanyu wonno holla kendungu wari yerno horejo sarusi kawjir eton diyele kenul yetto habaruji di fulfulde goofu en puddira ni hono sariya biyetedo Musa Aksar kokko kibaruji no latido wanna no sariya kano muy sare ummintine ko hanno ummintine hande altiner go sappo go lewru avril du enda sariya enda egginama yarama fa sappo tat lewru juin dum nal eno gaydi ko warto nonni dum du kondan ni wonno ko fa hande hono himbe jingono be kanko Aksar Musa o kay en won ko jami fa kay en keba ko gatti ele halaji mudun en wakkal mo studio kalangu landi be won ko be bi min micheron du kondan ni hono kanko Aksar Musa sariya makko wada kanani je lewru me ne wonno ko ka tadja wi'a no tilsido makko yobu judnaaji chapande nay kanyi e million go francs fa yaade ne lati du kondan o tonye ko watti inde mudun ele himbe be o linti lati be juure mo en tawa e bonnugol jawdi minister hawjene filo ko dart denagule de sogeji on don du kondan kawon ko yaari wullande mun to sere ton endan ko watna o do sariya non ele kibaruji di fawar jondu konna hon latno minister de red leydi niger do commissaire cissé ousmane ibrahim o motawa joni e juude o nanga kasu ilun jetat lewru avril 2022 der kasu bernin gawre kanko du konna wi amo tumana kada ni jungo makon tawa e himbe lati be tumanoma muude jippinde lamu chapantate go lewru mars 2022 cissé ousmane oni o jodde ken lata du konna ni chawirte do mo horeje leydi isu mohammadu nonno du konna ni ciagal mudum o latake biro jodani ko leydi niger to enna chad ciagal mudu faande kanko cissé ibrahim ousmane o enna ni o latake du konna horejo sarusi kawjido hokol kibaruji to police be leydi niger ender duniyaru gallure zender na tawdani hono chadal har fil ko darto ndiyan jartedan anduden enda ko to balde sappo ni dum du konna wadi ko himbe wurngo enda antilsi domu en jamma be bala be dari gam batta be keba ndiyel den be keba ko be gollitiri zara bukar bandi min tawto na zender o wadi yewtare hakkude makko himbe nan ko be kali
balde majin sappo ni rafi ndiyam jartedan fuddi der gallure zender do ko funim ena kawriti do pompiji din domude ndiyam nani ko bibbe wuro gare kali
depuis le début
illa fuddol sumayere himbe zender tawra sadorna ndiyam idum he torrude be du baadu ni ko be kokke ndiyam non de be deke be to no wodi be kan en kay galano keba ndiyam dan sansa sey ni be ummake be jehi te foyde ndiyam dan enden der no kuje go
vitae anno
rafi ndiyam dan no torramin bi dor woru fu walana woran je yagula sogi didi handen an he tiede ma a hebata ndiyam dan
de gonga himbe no tawra torra miden gidi du arribe be enden durwa ko watta min keba ndiyam dan enden ni min jara
tota siu galadima ardido sarus kajido ndiyam der region zender om alle tachugol hite lantarki kan waddi rafi ndiyam der gallure zender
on vo de la nigelek
do nigelek miden tawra rafi ke jaran hite kuran forazuji amin tati idu fun hite kuran yogirta illadu hite kuran ge enden seme mum uuti pompiji yogoji ndiyam kewno satoji di enden daroto de hite gen seme mum warti fodde no hidira min taji laso gada mum saidi pudda gollude dum sabi ko ndiyam dan enden wala no hejoro himbe
be be wuro zender no tawda chadale rafi ndiyam hitande fu elei wakati goto
nde yewterne ne ka bandi min tawa tan zender do fi chadale ndiyam chadal edu konna wana ndiyam tan won ko zender wodi e be godi chadal har fil ko darto lantarci kuran noni dum du konna wadi wamini golleji kewnder gallurde endan yarno horejo fawar jondu kono nijelekto en zender holliri o hunno ko lati non lati e be gada golleji gam batte alla e heba dum fondito fa woda riba gado hono faande horejo nijelek rejemo zender nan ko hande bandi mi biete da maryama no
c'est des perturbations que
sa don ma tacchol hite lantarki o son kisake wana zender tan dum jewta maradi e tawafu no he amma han ko darta fille regioji din fu labi kandudi ko jama hebande o fi mosala on tawi golobe company nijeleko e golle gam hebande tacchol hite kurangol mosala min puddi hebude dabareji goddi kona hebude mosala majun sangare mum amma no buitiran tacchol hite gol sada denne der lawo no majun majum waɗi ko bandiraɓe amin ɓe no ken e golle balɗe mum'en. Balɗe mum'en ɗiɗi ni to wuddu hiite lantarki mo Zender. Wala fuu tomin tacci hiite lantarki nge accude togo, amma yaade yeeso min keɓanan o fimo
sabu inchallah.
Nonni fawar joni ɗo endan gallude ñame ko fiili ɗum waɗi ñala ni ndiyan no toɓa toɓa nokku warre nokku. Ɗum ndu konɗani hoorejo météo kawon e toɓe ndiyali e ndunguji ɓe enda o holli wiide ke wana ɗum holloto ke fa wi e ndungu ngu endan fuɗɗi nonni. Kanon hun non ko wowi yiyede kaccalla lawan gabtiya o famini Nafisa Adam Bandi min ɗum woni fi ndiyan toɓuɗan ɗa.
Ɓalinɗe gaɗi nokkuje gon ndu toɓama, amma hana ɗum hollata ko toɓo jippaki ndungu non. Ɗum hana du hayɗinde himɓe gonga hendu ɗum waylake. Misali nder lettugal hedde hoore huɗo leydi meɗen, gulekin ɗon no waɗa lowru hendu mum ndu fuɗɗi natude nder leydi meɗen. Nder jeɗɗiɗo warore de endan no waɗo toɓe nokku nokku nder reedu leydi meɗen. Nokkuje gon toɓe sanne, nokkuje gon ndu ɗum misa. Amma to himɓe miilo ko jippaki ndungu non hana dungu ko jippu sayni tawte timmode lewru mai na lewru juin.
Nonni hono fa hande ko watto cuuɗi gonduɗe kullantareje ko watto keme jeɗɗi e capanɗe joyyi kam wonno no joƴƴinene e dow fi ko darto himɓe latiɓe ndiyan ñaami ɗum en tenda maradi ko hita duɓinaɗi ɗe nogayi. Golleji ɗi goni e koye muɗum ko watto ko tawi ɗum fu ɗum heeɓi ɗum waɗi illundungu warae tawiriɓe no endan. Ɗum wonno ko fa hande ni kawjiɗo Sawara mawɗo mo gallure nde endan mbiyeteɗo Pakachatu Murtala o haalani Bandi Mohamed Mamman o wiyaɓe keɓe gaɗa gollal ngal fano woɗi.
Mi waɗa golloɓe nogayo kammin koɗi dow fi golle joɗorɗe himɓe ɓe ndiyam ñamata. Fode dungun yottoto min gaɗa cuuɗi keme jeɗɗi e capanɗe nayyi e jeego no ɓuri to ndiyam ñamata himɓe. Himɓe doggira farga doggira harɗo denne no woɗi ɗum waɗi law, ngam no woodi balloɓe ɗuɓɓe gomɓe no domi cuuɗi ɗi gasini ngam ɓe keɓa no ɓe balliri. Ngam no woodi cuuɗi wooduɗi ñamduuji no woodi ɗi gala ñamduuji. Ɗum waɗi min goni minen gaɗa bawɗe amin fuu ko watta gaɗol cuuɗi gasine. Min goni minen gaɗa ko watta laawol karkaƴƴeeri waɗe kilow goto o hoynata yehu wartaaji
facilité l'accès.
Nanni hooreɓe commune mo Doso kayendu konda no goni ni ko watta balɗe jeɗɗi jeɗɗiɗi ni no sigilo dow fi ko darto hono limore himɓe taaɓe ɗon endan. Ɗum ndu konɗa ɓe gaɗanta noon ngam batta ɓe paama no wantu koɓe tawe ɓe gaɗi muraduji ko hani waɗnede yaade himɓe enda fu ɗum wona ko ɗiɗaɓo maire gallure nde enda ha Ali mbiteɗo Soumana Tahiru wakkati mo Nana Hadisa Hassan Bandi min landimo.
Commune mawɗo on tawda kena e bangeji jeenayyi kamɓe laamiɓe tuɓe ɗiɗo mo Fulɓe e mo Bellaɓe wuroji Laso e jeegon tawa nder mum. Ɗimogal ɓiɓɓe leydi ngal du hunde noon ko ƴewta commune on fuu heɓa faame ɗume woni gollal ɓiɓɓe leydi mum. Min noddi ɓiɓɓe wuro ɓen koytinana golloɓe amin ɓe, amma saɗorna mawɗo momin kawri e mum on woni Doso no tokkiti e mawnude yaade bangeje kese no ken e waɗede. Ɗum ɗon dunde miɗen gollide e mawɓe bangeje ɓen to fuu baasigon fuu wattale mum. Illujon gollidol lobbol no woni e hoore mum hawtade e sarusi kawjiɗo filla limogal on. Woɗi dumiɗen eela gollididde mo hen noon fuu.
To endan France du konda ni keña alal sappo lewru avril won koɓe gaɗi cuɓaki hoorejo leydi ko duminaɗo e noga e ɗiɗi. Koɓe kantin ɗum ni hono fawarjo mbite Emmanuel Macron kananke leydi France gonɗo e laamu o endan kam woni ko heɓoyi jaam ar ɗum nde endan heeɓi dow hemre noga e jeɗɗon e feccere. Tokkuɗomo kam wonno mbiteɗo Marine Le Pen kandu heeɓi e dow hemre noga e tati e feccere. Ɗum ɗum wonno ko fahande ministére hawjinde reedu leydi France wurtini. Kanko Marine Le Pen on endan du o wona le parti mbiteɗo Rassemblement National. Gonnani ɓe kolli wiide cuɓaki ɗiɗaɓe ki waɗa hakkude himɓe ɗon ɓe endan alal noga e nayyi lewru avril ko warta ɗum enda. Fara fijoji pirɗo ɓallidi koɗa leydi Niger heɓi tammaji daraja tati nokku to fawar joni daɗɗuɗo waɗa dow filla gaɗugol box. Ɗum ndu konɗani hono fande mbiyen fedde ɗe ɓerde noon ni waɗa ena to ena Sierra Leone ɗiɗi warde jeɗɗi lewru avril 2000 e noga e ɗiɗi o endamo tawen e nder mum. Ndennon ndu konɗan ko watta leyɗe sappo ena jeyaɗe CDA o hawtade leydi Niger kayen woni ko fottoy ton en ɗan. Moussa Habi goto ɓiɓɓe leydi Niger heɓe tan maje daraja ɗe nani ko haalni Salamatu Kadiri.
ona amene 3 boxo
min jarana tato wadobe boxo worbe dido e debbo goto min kebi tammaje darja ko kangi gotal ko chardi gotal e ko jamdi kireri gotal mi vita kana sahabi gado musa min woni ardido to fedde wadobe boxo der niger min wari arano ko pide boxo led africa ko vite zone de be teddir kamu yotti kiloji chapande joy enai no wodi mohammed sazad gardo naya nder wadobe boxo be teddirka mu en yotti kiloji chapande jeddi e go ni ko maimuna salu mosi kanko du o wadi pide boxo nder be teddirka mu yotti kiloji chapande jeego o wari duudi dabo e hebude tamal chardi to wita ko min kaba chadale sane amma miden ela dun tokki toro burdeni
continuer plus que ça.
En jotté ke yewtere meden pindino hande nde en kala hala ilu lewru mars yabbindu en wonno ko fedde leedi meden Niger darninde yultugol hakibi adama wietel sende ashi wadi jahangal to en Maroc gam batte yade wada jande e tindi do fi ko darto renugol hakibi adama be dundu konna do gansi tagol hono waldere mabbe tawanto en wietel sende ashi nde Maroc dum wonno ko fawar jondu konna ni hono den fedde de Maroc du konna golleji mudum kany e sariyaji mudum ko tawra kam wonno ko faanden docteur cabinet mo hore jonde do fedde ton en Maroc biete do Morad Erer Heb halonto bandimin Balkissa Hamidou ko min pirte dengal fulfulde
dum woni golle CNDH
le conseil national des droits de l'homme
fedde darani de hakki bibbe adama CNDH leydi Maroc kan e CNDH leydi Niger wala ko feru diri pelle de en pelle de du fa hande ni de en dari yimbe hewbe andana golle majji talkur naral fedde dental leede duniyaru kan yami leydi fu joddina CNDH ille hitane duube ujunar e keme jeena e lasojina e sappo e tati de CNDH no joddine do jonde hore mo ko watta du fedde de en den waawo wallirde gomnati leydi waawa kandu joddinde sigila daranade hakke bibbe adam fedde CNDH leydi Maroc e CNDH leydi Niger der statut a kampelle didi de en den tawa no wodi du leede de CNDH en tawa der statut b fedde den talle de duniya labi ko jadi der hawrine paris do mundu min tugoto min golla gomnati kan wallirtami min gada golle amin amma wala bawde gon fu do golle amin de en miden yewtino hawju hakke bibbe adama der leede amin to min gi o nyake har ko darti hakke bibbe adama fu semin bindano gomnati min bindano suudu deputebe na ardido leedi gan dum once dum dartu labi daranade hakke bibbe adama dum tan
de leedi diyo goni talki seria di CNDH tawra
le CNDH est une institution
CNDH deuter lamu leedi tabintini joddinol mum golla der leedi to fedde de enden Singapour datul hemre e la sotati e go'o e datul hemre e la sotati e sappo e go'o deuter lamu leedi ga en gadi fille CNDH gadi du fille golle e fedde de hani wadude kam fu e no fedde de enden hani wadirde golle mum do leedi Maroc miden godi lawol lamu leedi amin go golmin joddini hawju fille golle CNDH leydi amin illa ko boyi lawol lamu leydi gol joddina amma gol yewtinama kile kewde misali hitano du ujunaji didi e sappo e jeetati fedde amin dedu no wodi talkur hawjinu fille golle mum non du non leydi Niger de en daadi rabinul hala CNDH to joddina fu no hani wi'e do jonde hore mum tawano golla baadu ni ko gomnati kan wonno hokka fedde de en dam bawde de gollira ki hakke bibbe adama gomnati wala bawde gon fu do golle fedde
da wonɗo kibaruji ma e fulfulde haali hannde ɗo hen ɗon e studio Kalangu. Salamu aleykum, mbaldata jam waɗi
studio Kalangu.
Ñande fuu kettine sigilaji studio Kalangu ala sarayande joyyi do radio ji ɗi golliditto e WhatsApp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi.
To on jaggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurna lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyyi.
Aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire.
Soy alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu potten fada studio Kalangu yaadu leydi Niger.